Zedis Music. Fuba kuwe. Tim Tim. Jera.
Bagotan walang chef kari.
Didi. DJ Mo.
Twari kausha kuchira kumbucha. Monday to Friday nipota kumbuisha. Kembo kutari ufo kumbuisha. Yeah.
What's it?
Iwe taruka kurem.
What's it? Come again.
Iwe taruka kurem.
Yeah. Yeah.
Iwe taruka kurem.
Wakita moving a few miaka tozi. Chikwera ni wada turamba makofi. Turaruwalisha tuwa kausha poto. So kembo kembo mwanzi.
Iwe taruka kurem.
Taruka kulezi tu pele distance. Ida shidia makofu ipele distance. Levo ya kanya yo chimona kanya.
Iwe taruka kulezi.
Abashweta 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 bo. Banana vati fienda ni depo na devo. Kutumpa tuwa tumpa kutumpa batumpa. Tumpa ni tumpa takuwa batifita.
Walika usho kuchira kumbucha. Monday to Friday ni poto kumbuisha. Kembo kutari ufo kumbuisha. Iwe
taruka kulezi.
What's it?
Iwe taruka
kulezi. Yeah.
Iwe taruka kulezi.
Wakita moving a few miaka tozi. Chikwera ni wada turamba makofi. Turaruwalisha tuwaka ushapoto. So kembo kembo mwanzi.
Iwe taruka kulezi.
Kweni izu kukweba chidonga. Pama fake friends ni poto tuachonga. Kuya fe wayanga wayele waya. Danza mwetezi mukeshe kokuwaya.
Beta wadeta kupoto. Uvige po minati. Ila shida kutala lefo na upo pakwati. Mboni kai talango bututu ngachari na pakwati. Kuingira tutu. Walika usho kuchira kumbucha. Monday to Friday nipoto kumbuisha. Kembo kutari ufo kumbuisha. Yeah.
What's it?
Iwe taruka kurem.
What's it? Come again.
Iwe taruka kurem.
Yeah. Yeah.
Iwe taruka kurem.
Wakita moving a few miaka tozi. Chikwera ni wada turamba makofi. Turaruwalisha tuwaka ushapoto.
Shalava lifupa. Jozi na samai chao kwena tuari tumpa.
Kufiere tabesha marwanda puresha. Oboto obwesha. Fakuna tapona tukusha.
Kaini boto ikona chokireti.
Noti diliki kumwara mureti.
Jozi njo samaji.
Shkambo.
Zifkot big run.
Neta nkambo.
Tuari kausho kuchira kumbucha. Monday to Friday nipoto kumbuisha. Kembo kutari ufo kumbuisha. Yeah.
What's it?
Iwe taruka kurem.
What's it? Come again.
Iwe taruka
kulezi. Yeah.
Iwe taruka kulezi.
Wakita moving a few miaka tozi. Chikwera ni wada turamba makofi. Turaruwalisha tuwaka ushapoto. So kembo kembo mwanzi.
Iwe taruka kulezi.
Sicho says production.
Wise nizo touches.
Fufuku. Fufuku we.
Tim Tim. Jera.
Embrace ikona lezi. Sky jet tuswamo lezi.
What's it? Come again. Namira batimu soko. Win boy. Pop celeb.
Pop nigga.
Nagumon.
Pop para dancers. JS Music.
Just not so much.